Zwap.com.
Amapalo yenu yalandunga maya. Amapalo yenu yalandunga maya.
Ukufuma mulwelele. Ukufuma mulwelele.
Amapalo yenu yalandunga maya. Amapalo yenu yalandunga maya.
Ukufuma mulwelele. Ukufuma mulwelele.
Tamundaba ine mwafwele ngala ya myunga mwasumine umulo papali naba kakuboko kwenu ye ifikulwa ne mimana fya baba kuboko
with everything that I see
I've seen your blessings such a never ending rain
mapalo yenu
Amapalo yenu yalandunga maya
Ukufuma mulwelele Ukufuma mulwelele
Amapalo yenu yalandunga maya Amapalo yenu yalandunga maya
Ukufuma mulwelele Ukufuma mulwelele
Balwani venga chunguluka umulopa wafumu ula chingilila Yesu ni dombora nguwa
dimire randa kamiranaro
so I will glorify your name with this life I have so I will glorify your name with chingilo
Amapalo yenu yalandunga maya
Amapalo yenu yalandunga
maya Ukufuma mulwelele Ukufuma mulwelele
Amapalo yenu yalandunga maya Amapalo yenu yalandunga maya
Ukufuma mulwelele
Mamma.